DJ Shows. We run things. Things don't run we.
Ekubepa yo bali, nifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, nifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko.
Tafia perere mchila, tule avance mchila. Tuli avance all night, bumper to bumper. High card, the money, high card, the living. All night long, baby, I need you, lady.
Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko. Ekubepa yo bali, ifwewe triko wembeka. Ekubepa yo bali, no takwete na katonko.
Mwanza, the boring crowd, top team. Maipu yangu maipu. Epolo kila muuyo muntu wande. Bwana George, Bwana Jesus, see my guy. Baby police. Given. Baby for me. King Deza. Commander One. Eva umabasha lako.